udalala.
Itwende tukile waga 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 waga. Achini sinashuka kaga 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 kaga. Ipombe tukile waga 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 waga. Achini sinashuka kaga 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 kaga.
Mose vai.
Oya leo tunalewa mwisho wa mwezi. Madanga ote machawa nimepokea mshahara.
Pacheko mirundo.
Ileo nipo nipo paka majogo mana pochi limetema. Ileo sikubali nikikosa danga naondoka na suwena. Na wakubali mademu wabusa meno yao ndio pena. Wefungua kisibo situlewe atondoki mapema. Chakanya chakanya kushina tungi sampo na umesima. Yamani mama amina mama amina. Kachanganya pombe kalewa paka mezima. Jamani mama amina mama amina. Anasula mbaya lakini yako sima buwana. Itwende tukile waga 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 waga. Achini sinashuka kaga 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 kaga. Ipombe tukile waga 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 waga. Achini sinashuka kaga 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 kaga. Oya leo tunalewa mwisho wa mwezi.
Pacheko leo.
Pacheko kamata 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 mchumba. Yumwe mweka mwemele watu waonyeshe vaibo. Kamata 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 mchumba.
Yacheka mwemele watu
mchumba. Mudumure taka urivoche kwa pesa zangu. Mudumure takungeze ture. Uya mudumure taka turifo mina wanangu. Mudumure takungeze ture.
Aha.
Itwende tukile waga 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 waga. Achini sinashuka kaga 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 kaga. Ipombe tukile waga 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 waga. Achini sinashuka kaga 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 kaga.